Nongeye kubasuhuza mwese kandi mbahikaze abakurikiye iki kiganiro inkuru nziza kuri radio Iteme. Iyi saha yo guhura ngo tuganire nayita kado cyangwa gift Imana yatugobotoreye kugira ngo dushobore kuganira kuri iyi nkuru nziza ariyo isi yose ikeneye muri iki gihe giheruka cy'isi, kuko nimwe agakiza kacu kose gashingiye. Kandi nkaba nongeye gushimira ubuyobozi bwa radio Iteme bwatanze uyu mwanya kugira ngo ibi biganiro bishoboke. Nanone muri kumwe n'umuvandimwe wanyu muri Kristo Simeon Ndwaniye. Reka twicishe bugufi dusenge. Mana yacu, muremyi wacu, mubyeyi wacu, turagushimiye cyane nanone muri uyu mwanya. Tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko wirengagiza amafuti yacu, tugushimiye yuko waduhaye iyi kado yo kugira ngo duhure mu miri imigoroba buri wa mbere w'icyumweru kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Ndayita kado kubera ko ni amahirwe kuyigira, ni amahirwe kubona igihe cyo kuganira ku ijambo rishingiye ku gakiza kacu, kuko ufite ako gakiza afite byose ntacyo abuze. Muri uyu mwanya Mana yacu Yehova, turakurarite nanone kugira ngo ubane natwe. Ndakwiragije mu gihe mvuga kugira ngo ikitwa inarijye cyose kibure mu izina rya Yesu, kugira ngo Umwami Yesu yiganze, kugira ngo Umwuka Wera akontrole ibyo mvuga byose bibe bivuye kuri we. Ndagusabye nanone kugira ngo ufashe abadukurikiye bose, ubane nabo Umwuka Wera abasobanurire, kuko niwe wenyine ushobora gusobanura ibyanditswe byera, niwe wenyine ushobora kudusobanurira ibyo tudashobora gusobanukirwa nk'abantu b'abanyabyaha. Niyo mpamvu ari abatwumva nonaha, ari n'abaza kutwumva nyuma cyangwa bazatwumva mu minsi y'imbere, ndabakuragije kugira ngo buri wese uzumva iki kiganiro uzamusobanurire. Byambaje mu izina ryera rya Yesu umukiza wacu, amen. Bavandimwe, ubushize nababwiye ko uyu munsi ari uwo kuvuga ku ngingo ebyiri. Ingingo ya mbere, gupfundikira cyangwa se gusoza ubusobanuro cyangwa se definition, ubusobanuro bw'ijambo inkuru nziza. Ingingo ya kabiri, mu gihe turi buze kuba dusigaranye, tukaza kuganira ku byerekeranye n'ubuntu n'imirimo. Aya magambo abiri twasanze ko ari ingenzi cyane ku buryo tugomba kuyigira hamwe tukayaganira. Ubuntu n'imirimo ni ukuvuga gukiranuka twambikwa ku buntu, icyo ni kimwe. Icya kabiri, gukiranuka kuzanwa n'imirimo yacu ubwacu. Reka rero duhite tujya ku ngingo ya mbere. Ubushize twasanze ko igihe Imana yahumekeraga muri Adamu umwuka w'ubugingo, bwari ubugingo bw'abantu bose, barimo wowe, barimo nanjye, kuko twese ari we dukomokaho. Icyo gihe rero tukaba twari muri we. Igihe Imana yamuhumekeragamo uwo mwuka, yamuhaye umwuka wo w'ubugingo bwinshi, niko twabibonye bikurikije indimi Bibiliya isezerano rya kera rikomokamo twasanze ko ijambo ubugingo ryagiye mu bwinshi twabisobanuje urundi rugero ruboneka muri mu Baheburayo igice cya karindwi umurongo wa cyenda n'uwa cumi rwerekana ko igihe Aburahamu yahaga icya cumi Melikisedeki umwami w'i Salemu na Lewi umwuzukuruza wa Aburahamu icyo cya cumi nawe yaragitanze yagihaye Melikisedeki. Twashubije ikibazo cyo kubaza ngo yagitanze sate kandi yari ataravuka. Twasanze ko yagitanze muri Aburahamu kuko yari muri we, yari ataravuka ariko yari akiri muri we. Uko kandi twasanze ko ari nako umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo ari we ijambo ry'Imana ryita Adamu wa nyuma cyangwa Adamu wa kabiri igihe yabambwaga ku musaraba w'i Kalvari. Urwo rupfu rwe natwe rwabaye rwacu kuko igihe yapfaga natwe twari muri we, kugira ngo umwizera wese akaguma muri we abe umuragwa w'umugingo guhoraho. Twari muri we kuko yadushyize muri we isi itararemwa. Ibyo twarabibonye. Reka noneho turebe uburyo ijambo ry'Imana rivuga Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri cyangwa Adamu wa nyuma. Tubibona mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 45 kugeza 49. Haravuga hati urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 45 kugeza 49 n'urwandiko narwo rwanditswe na Pawulo. Ati uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma mu yandi magambo ari we Adamu wa kabiri. Nongereyeho Adamu wa kabiri kubera ko hagati ya Adamu wa nyuma na Adamu wa mbere nta Adamu wundi waciyemo, na Adamu wa mbere na Adamu wa nyuma akaba ari nawe Adamu wa kabiri, uretse ko hamwe na hamwe havuga Adamu wa kabiri ariko hano bakaba bavuga Adamu wa nyuma. Naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo, murongo wa 46. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza hagaheruka umwuka. Wa 47 umuntu wa mbere ari wa Adamu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri ari we Kristo yaturutse mu ijuru. Murongo wa 48 nk'uko ubutaka ari niko n'abo ubutaka bandi bari. Abo butaka ni wowe ni jyewe ni twese. Kubera iki ariko turi? Kubera bwa bugingo duhererekanya kuva Adamu aremwa kugeza uyu munsi, bwa bugingo Adamu yanduje akabushyiramo icyaha, icya twese ubugingo bwacu bukandura automatiquement. Uyu munsi uruhinja iyo ruvutse ntabwo Imana iremo ubundi buzima bushya, ubundi bugingo bushya, kubera ko uruhinja narwo ruba rusaranganya bwa bugingo bwanduye. Akaba ariyo mpamvu twasanze uruhinja ruvuka rwitwa urunyabyaha. Kandi nk'uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari. Abijuru ni bande? Nanone ni wowe ni jyewe. Abemera Yesu Kristo bose bahinduka abijuru, kubera ko Yesu Kristo igihe yazaga mu isi yikoreye ibituziga byose, yikoreye ibyaha byacu byose, yikoreye akaga kacu kose twatezaga arakikorera. Kuko twari muri we rero igihe yapfaga, igihe yabambwaga ku musaraba, ibyo twarabibonye, twari muri we twapfanye nawe. Igihe yahambwaga twahambanywe nawe, igihe yazukaga twazukanye nawe, tuzukana ubugingo buzima. Wa muntu wa kera arabambwa arahambwa. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 6 ngo umuntu wacu wa kera yabambanywe na Kristo kugira ngo tubone ubugingo bushya. umuntu wacu wa kera yabambanywe na Kristo. Murongo wa 49, kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka, uwo ni Adamu, niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru, uwo ni Yesu Kristo. Nanone Abaroma igice cya 5 murongo wa 12 n'uwa 15 kugeza 18, nanone Pahulo avuga iby'uyu Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri cyangwa se Adamu wa nyuma. Abaroma igice cya 5, reka naho tuhasome turebe ukuntu abavuga, ko ntabwo akoresha amagambo uwa mbere cyangwa uwa nyuma, ariko ntatandukaniro n'uburyo bivuga mu rwambere rw'Abakorinto tumaze gusoma. Murongo wa 12, kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe n'isi mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Bose, ntabwo havuyemo umuntu n'umwe, n'impinja ntizivuyemo, bose bakoze ibyaha. Kubera iki? Kubera ko ubugingo bavukana, ubugingo babana, ni bwa bugingo bwanduye, niyo mpamvu bose bakoze ibyaha. Umurongo wa 15, ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro, kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu, niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi. Wa 16, iherezo ry'ubwo buntu ntirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo muntu umwe, kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari iryo gucirwaho iteka. Naho iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe kubw'ibicumuro byinshi n'ugutsindishirizwa. Bavandimwe, twarabisobanuye yuko umuntu wowe nanjye twari twaraciriweho iteka. Igihe Adamu yacumuraga, itegeko Imana yari yarabahaye bamaze kuryica ryabaciriyeho iteka. Imana irababwira iti, no gupfa muzapfa. Itegeko yari yabahaye bararyishe, ribaciraho iteka ryo gupfa. Niko natwe amategeko y'Imana yaduciriyeho iteka ryo gupfa, hatabuzemo n'umwe uwo ari we wese n'uwavutse uyu munsi ntagomba kubaho. Kandi amategeko y'Imana azanyurwa, azashirwa, ari uko umunyabyaha apfuye ntiyongere kumubona, kandi agapfa buheriheri aho atazagaruka iteka ryose ntiyongere kumubona. Ariko ijambo ry'Imana iti, naho iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe kubw'ibicumuro byinshi n'ugutsindishirizwa. Haleluya. Gutsindishirizwa ntabwo ari ugutsinda. Iyo umuntu yatsinze arabimerita, arabideservinga. Iyo umuntu agiye mu ishuri agatsinda, ntabwo wavuga ngo amanota yayaboneye ubuntu. Oya, yarakoze, yaraye amajoro ariga, icyo gihe rero arabimerita, arabideservinga. Gutsinda nibye kuko yarabikoreye. Ukoze aragororerwa, arabimerita, arabigomba. Ariko gutsindishirizwa ni igihe wabikorewe n'undi. Gutsinda urabyikorera, ukiga ukagera kuri degree, wamara kugera kuri degree bakaguha degree yo kuguhemba yuko wize, wakoze cyane, waraye amajoro, ukabona icyo wari ugamije ukaba ugifite. Warakoze, ugomba kubihemberwa. Uramutse ndetse utabihembewe, ushobora kubiburana. Uburana ikintu ukagikurikirana, iyo wagikoreye ukaba wagikurikirana ndetse ukagipfira kubera ko wagikoreye. Ariko noneho gutsindishirizwa ni igihe wabikorewe, umuntu wundi akagutsindishiriza utari ubikwiriye, utabigombaga, utarabikoreye nguko uko Yesu yatugenjeje ngibyo yadukoreye yaradutsindishije si ugutsinda ahubwo ni ugutsindishirizwa ngiyi inkuru nziza bavandimwe iyo niyo nkuru nziza twaratsindishirijwe Yesu yadukoreye ibyo tutashoboraga gukora yatumye dutsinda ugutsinda arakutwitirira kandi mu by'ukuri ntacyo twakoze ikindi ahubwo niwe wakoze aratsinda gutsinda arakuduha aradutsindishiriza gutsinda gutsindishirizwa ni ugutsinda utabimeritaga ukabikorerwa bikitwa ibyawe umurongo wa 17 ngo kubw'igicumuro cy'umwe cyateye ku rupfu rw'imikwa n'umwe ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe niwe Yesu Kristo umurongo wa 18 nuko rero ubw'igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwa witeka ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo murabyumva ko twaratsindishirijwe twaraba kurimbuka ntabwo twigeze dukora uko dushoboye kose ngo dutsinde rekada ahubwo twaratsindishirijwe uretse ko uko gutsinda uwadutsindishirije yagize yarakutuhaye natwe kugira ngo kube kwacu niyo mpamvu yari yaradushyize muri we ku buryo isitwariye yose yabaye yacu nk'uko isitwari ya Adamu yose yabaye yacu kuko twari muri we igihe yacumuraga n'ubugingo bwose bukaba ubwacu bwa bundi Imana yamuhumekeyemo tukabusaranganya kugeza uyu munsi tukibusaranganya niko no gutsinda kwa Kristo kubera ko twari muri we igihe yabambwaga tukabambwa natwe turi muri we binyuze mu kwizera icyo gihe twarabambwe kandi isitwariye yose yabaye yacu ku buryo uko gutsinda yatsinze umusaraba ibyari ibyacu byose akabisiga ku musaraba akaduha ibye bishya wa muntu wa kera akajya mu gituro agasigaramo tukazuka n'ubugingo buzima ubugingo bushya ubwo yaduhaye ibyo byose yarabituhaye arabitwitirira abishimirwe iteka ryose inkuru nziza bavandimwe ni ukomatana na Kristo kuko iyo womatanye na Kristo ibyadamu ubu bivuyemo ukajya mu bya Kristo ukajya ku musaraba ukabambwa ukazuka n'ubugingo bushya butari bwa bundi bwaciriwe witeka ahubwo ukazunuka ubugingo buhoraho ubuzima buzira gucirwaho iteka ahubwo bw'ubugingo buhoraho niyo mpamvu nkuko twabibonye Pawulo yavuze mu gice cya 8 mu Baroma igice cya 8 umurongo wa mbere ati uri muri Kristo Yesu ntateka zacirwaho iyo womatanye na Kristo ukamugumamo ntumuvemo kuko niwe soko y'ubugingo buhoraho icyo gihe ubu ufite ubugingo buhoraho inkuru nziza ni ukuva muri Adamu wa mbere ukajya muri Adamu wa kabiri kuva muri Adamu wa mbere ukajya muri Adamu wa nyuma ari we Yesu Kristo binyuze mu kwizera kuko niwe soko y'agakiza kacu kuko uri muri we womatanye nawe abafite byose Matayo igice cya 6:33 ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana ni ubuhe? Ubwami bw'Imana ni Yesu Kristo. Kuko wamaze kubona Yesu Kristo akaba muri we abari mu bwami bw'Imana, abayabonye ubwami bw'Imana. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Ufite Yesu abafite byose. Nta cyababuze na kimwe hari igitekerezo cy'umugabo umwe w'umunyamerika ni igitekerezo cyabaye yarafite umwana umwe w'umuhungu hanyuma nta n'umugore yarafite yabanaga n'uwo mwana we bonyine gusa uko ari babiri igihe kiragera intambara yo muri Vietnam itangiye umwana yiyemeza kujya muri Vietnam kurwana yaramaze kuba umusore amaze kugera muri Vietnam yararwanye akora akazi kari kamujyanye neza igihe kiragera atangira kujya ajya kufasha abantu bakomeretse aho barasiwe akabikorera yari umusore w'umunyampuhwe cyane akabikorera akabajyana aho bagomba kuvurirwa igihe kimwe yari ari kumwe n'inshuti ye magara bagendeye rimwe bagezeyo baracudika nuko iyo nshuti ye barayirasa bamaze kuyirasa aragwa imaze kugwa wa muhungu aramufata aramwirukankana kugira ngo amugeze aho yashoboraga kuvurirwa ariko ataragira aho agera we ubwe ahubwo baba baramurashe bamaze kumurasa bamurashe mu cyico ku buryo yahise ava mu mwuka amaze gupfa wa wundi yarahetse ntabwo yashoboraga kwigenza birumvikana kuko uwo bamwisha muhetse ubwo ubutabazi bwahise buhagera baramwikorera baramujyana bamugeza aho yagombaga kuvurirwa aravurwa arakira ariko wa mugenzi we wa muhungu wasize se wenyine amufite ari ikinege we ubuzima bwe bwarangiriye aho ngaho bibaho ise aza kubona inkuru y'uko umuhungu we yapfuye ararira arayihanagura noneho hashize amezi nk'atandatu mu gihe yari yicaye iwe hanze agiye kubonabona umuntu w'umusore aje amugana aramwitegereza asanga ntamuzi umusore arakomeza araza amugeraho aramusuhuza undi aramubaza ati ese uri nde ati ndi ati ndashaka kukubwira igitekerezo cyanjye ati umuhungu wawe yari inshuti yanjye cyane ku rugamba ariko ati ni jyewe yapfiriye kuko bamurashe ari jyewe wahetse ati noneho twari twaraganiriye ibintu byinshi cyane nari muzi wese ati kandi ndi umuntu uzi gucora ndi umu artiste ati nakoze umucoro w'umuhungu wawe ari we inshuti yanjye magara ati ubu buzima mfite uyu munsi niwe mbukesha ati niyo mpamvu iyi portrait nayikoze kugira ngo ndayikuzanire ubwo yari ayitwaje ari kumwe nayo arayimuhereza amaze kuyimuhereza ise arayifungura asanga ni ifoto ye y'umuhungu we uko yari ameze neza n'ibyo yajyaga mwibukiraho byose kureba iyo foto warabibonaga biramunezeza abura uko abyifatamo abura uko abigenza arahaguruka aramuhobera bararira bombi nuko umusore amusezeraho ati ntacyo nakora kindi ati nasanze mpuzaniye iyi foto byapfa kuruta kuko naramukundaga kandi nawe yarankundaga kandi yaramfiriye urabibona none byibuze upfe kuyitunga uyu mugabo n'umuhungu we bakibana bari abantu bakolektinga objet d'art bari abantu bagenda hirya no hino za objet d'art bakazizana izo babonye zose bakazigura nubwo zaba zihendanye cyane yari umugabo ufite amafaranga menshi ndetse yari umumiliyoneri akagenda akazana bya bintu za objet d'art zose nziza cyane umuntu wese yashoboraga kwifuza zavuye muri Amerika cyangwa se mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose yaragendaga cyane iza abonye no mu bindi bihugu akazigura akazizana yari yaragize mu nzu ye nini cyane yari yaragize ibyumba genera izo objet d'art akazishyiramo akajya zireba ku buryo n'abandi bantu bajyaga baza kuzireba yari yarabaye nkamize abantu bose bakazifuza. Nuko afata ya foto y'umuhungu we ya portrait wa musore yari amuzaniye aragenda yishyira hamwe n'izindi za objet d'art nziza cyane zihenda zamuhenze cyane kugira ngo ajye ayireba kuko nawe yari ahenze cyane kuri we. Nuko noneho igihe cyarageze hashize igihe kitageze ku mwaka wa musaza nawe aritarura arapfa. Amaze gupfa ubwo umuntu yasize abwiye uko ibyo bizagenda ahamagara abantu ya akora annonce cyangwa announcement ivuga yuko hagiye kuzaba cyamunara cyangwa se auction cyamunara yo kugurisha za objet d'art zose yarabitse yari yarakolektinze hamwe n'umuhungu we imyaka myinshi cyane. Ababwira itariki abantu bose baritegura kuko buri wese yashakaga kugira ikintu ahagura nubwo cyaba gihenze gite. Abakire bose bariteguye kugira ngo baze kugura za objet d'art zari kuri uwo mugabo. Nuko umunsi ugeze ikigo cyaruzuye no hejuru abantu baburaho bajya kuko abantu bose bashakaga kuri izo za obje. Noneho uwo yasize abishinze arahaguruka avuga ijambo ryo kugira ngo atangize iyo cyamunara. Aravuga ati ubu ngubu ngiye gutangira kandi ikintu cya mbere ngiye gutangiza mugomba kubanza kugura cyangwa se gutangira bid yanyu ni ifoto y'uyu mwana. Azana ya portrait wa muhungu yamuzaniye arayibereka ati ninde ushaka kugura iyi portrait cyangwa se iyi foto. Nta muntu wayishakaga abantu bari baje bishakira izo za objet zindi zikomeye cyane ziteye ubwoba ariko ifoto nta wari uyitayeho abantu bose baraceceka. Arongera bisubiramo ati ninde ushaka gutanga amafaranga kuvuga icyo yatanga kuri iyi foto. Abantu bose bananirwa kwihangana noneho baramubwira bati ese waretse tukagura ibindi ifoto ukaza kuyigurisha nyuma. Arababwira toya ati ndashaka ko iyi foto ibanza kugurwa. Ninde ufite amafaranga yatubwira ashobora kuvuga cyangwa se kubidinga kugira ngo atware iyi foto? Habura umuntu n'umwe. Abantu batangira kwijujuta bati uyu muntu yaduhamagariye iki ko adutwara igihe gusa? Iyi foto ni iki? Iyi foto yayibitse ko nta wikeneye. Ariko yanga kuva ku izima ati ninde ushaka iyi foto ko ikintu cyose kiri buze kuba ko iyi foto igomba kubanza ikagurwa. Abantu noneho batangira kuba impatient batangira kurambirwa bati niba waduhamagariye ibyo birababaje cyane. Ariko mu gihe yakomeje kwinsista inyuma ahantu inyuma cyane hari umuntu utarashakaga no kugaragara w'umukene cyane aravuga ati yewe ndayishaka. Ati oh ufi uratanga ngahe? Ati ndatanga amadorari 10. Umugabo ati ni byiza. Ati ninde noneho? Ati ni byiza ko habonetse umuntu utwara iyi foto. Uwo muntu wari utanze ayo madorari 10 ni umuntu wari warigeze gukorera uwo mugabo amukorera ari umuzamu yari umugabo ufite umuryango munini cyane, umugabo w'umukene cyane. Ayo mafaranga 10 ayo madorari 10 niyo yari afite ariko aravuga ati reka ntwaririya foto. Yari yatinye kubivuga kuko yabonaga ari amadorari makeya ariko noneho aratinyuka abonye nta wigeze atinyuka anezezwa no kuyifata ati ndatanga amadorari 10. Uwabigurisha agati ninde utanga 20? Arabura. Arakomeza arashakisha tuwa 20 ninde? Arabura. Noneho aravuga ati uwatanze amadorari 10 ifoto arayitwaye ifoto aragenda arayimuha aramuhamagara araza arayifata amaze kuyifata uwo mwanya aratangaza ati bavandimwe rero muteraniye ahangaha auction irarangiye cyamunara irarangiye abantu bose barijujuta bati irangiye ite ati nibyo irarangiye ati nyiri ibintu nyiri estate nyiri ibi bintu byose byose nyiri inzu yasiza ntegetse yuko nzabahamagara noneho iyi foto ategeka yuko uzayitwara ibi bintu byose byose iyi estate yose iyi nzu yose ibintu birimo byose na za objet d'art zose zose zirimo yuko bizabivye nuko wamu garagu wamu nyezamu umukene ahinduka miliyoneri wo mwanya abandi bose bimyizi moto barasohora haguruka barataha bavandimwe Yesu Kristo umufite abafite byose ufite uwo mwana abafite byose ntacyo abasubuze byose ababifite nkuko uyu muzamu uyu mugabo w'umukene yatanze amadorari 10 akabona iyo foto bikamuhesha estate yose agahinduka miliyoneri mu kanya nk'ako guhumbya niko ufite Yesu ntabwo abari miliyoneri gusa ahubwo abafite ibyinshi byose kubera ko bafite agakiza abafite agakiza gatangwa nawe uguze ifoto y'uwo mwana yeguriwe estate y'uwo mugabo yose harimo n'ibyari muri auction cyamunara byose byabaye ibye uwemeye Yesu Kristo wese uwemeye uwo mwana wese uwemeye Kristo ababonye byose ababonye agakiza kiteka ryose nguko uko twacunguwe bavandimwe ngiye inkuru nziza kandi ngicyo igitekerezo nshojesheje ubusobanuro cyangwa se definition y'inkuru nziza ariko ntabwo birengereye birangiriye ahangaha kuko ibyo tuzakomeza kuganira byose bishingiye ku nkuru nziza yari definition gusa twari turimo reka noneho tujye ku ngingo ya kabiri imirimo n'ubuntu aya magambo abiri maze iminsi ntega amatwi abayobozi batandukanye b'amatorero ya Gikristo mu matangazo bajya batangariza abizera b'amatorero yabo ndetse n'ibibwirizwa babwiriza rimwe na rimwe bakababwira ibyerekeye gutanga amafaranga y'icyacumi n'amaturo kenshi bashyiramo ingufu cyane kugeza n'ubwo bakotinga amasomo ya Bibiliya nko nibyahishuye igice cya 22 umurongo wa 12 aho bavuga ko Yesu azabaje ngo agororere abantu bose bikontorora bagatanga amafaranga atubutse bikurikije ibyo umuntu wese yakoze ibyo nyibyo umuntu wese yakoze babihinduramo amafaranga babihinduramo imirimo yo gutanga amafaranga menshi kwikontorora akaba ari cyo Yesu kizaba kimuzanye ari ukugira ngo abagororere yuko bakoze ibikorwa nk'ibyo ngibyo byo gutanga kimwe cya 10 gitubutse byo kubaka insengero byo gufasha abakene n'ibindi nk'ibyo uretse ko cyane cyane baba bavuga ibyerekeranye bamwe babyita n'ibirundo ibyerekeranye n'amafaranga ya 10 nasanze rero ahantu henshi ibi ari byo byabaye imvugo ya buri gihe ku buryo abakristo basigara bibwira ko agakiza kabo gashingiye ku mirimo bakora ku mafaranga batanga nko gutanga amafaranga menshi mu itorero n'indi mirimo myiza nko kuruhuka umunsi uwo ari wo wose wagenwe wo kuruhuka yaba isabato cyangwa se sande wa mbere bakabona yuko ariho agakiza kabo gashingiye bavandimwe Satani amaze kwinjiza mu matorero mu gushakira agakiza mu mirimo myiza bakayigira igipimo cy'ugomba gukizwa ibi ni akaga gakomeye cyane ku buryo agakiza dukomora ku kwizera Yesu Kristo nta mwanya kakigira nta na gato. Reka turebe intumwa Pawulo uko abivuga mu Baroma igice cya kane umurongo wa kabiri kugeza wa gatanu. Abaroma igice cya kane umurongo wa kabiri kugeza wa gatanu, turebe aya magambo yombi, imirimo n'ubuntu. Umurongo wa kabiri: iyaba Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo, aba afite icyo yiratana, ariko si imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo, uwo ni umurongo wa gatatu, ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka. Umurongo wa kane: nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Umurongo wa gatanu: ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhwanirizwa no gukiranuka. Mbega isomo ryiza cyane! Ngo iyaba Aburahamu yaratsindishirizwe n'imirimo, aba afite icyo yiratana, ariko si imbere y'Imana. Mbese aha ngaha Paul avuga ko imirimo ari mibi? Reka da, ntabwo avuga ko imirimo ari mibi. Avuga se ko gutanga icya cumi ari bibi? Oya. Avuga se ko gutanga amafaranga cyangwa ibintu byo kubaka insengero cyangwa gufasha abakene ari bibi? Reka da. Icyo Pawulo avuga aha ngaha ni uko imirimo uko yaba myiza kose ntishobora gutsindishiriza umuntu, ntishobora kuzanira umuntu agakiza. Ni ukuvuga ngo nta uzakizwa bishingiye ku mirimo myiza yaba yarakoze, nta na gato. Niyo mpamvu avuga ati iyaba Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo, aba afite icyo yiratana, ariko si imbere y'Imana. Iteka ryose bavandimwe, gukora bizana kwiyumva no kwirata no kwiyemera, kuko uba wumva ko hari icyo wakoze, hari icyo wacivinze, hari icyo wagezeho. Iyo ni human nature, niko umuntu ateye. Pawulo ati kandi koko umuntu aba afite icyo yiratana, kuko igikorwa cye cyangwa se ibikorwa bye biba bigaragara aba yakoze. Ariko yongeyeho ijambo rikomeye cyane ati si imbere y'Imana, ntabwo ari imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo ashatse yakwirata, ariko ntabwo yakwirata imbere y'Imana, ahubwo yakwirata imbere y'abantu gusa, abantu nka we, kuko Imana izira kwirata, Imana izira inarijye, izira kwirata uko ariko kose. Bibiliya y'Icyongereza ikoresha ijambo boasting. Imana yanga boasting iyo ari yo yose. Utanze kimwe mu icumi kiruta icy'abandi, bakakuzana imbere y'abantu mu rusengero cyangwa bakakuvuga izina ryawe bakurata ko warushije abandi, ntihabura akantu k'inarijye ko kwiyumva kavuka muri wowe. Ibyo ni ngombwa. Utanze amafaranga yo kubaka urusengero cyangwa ikindi gikorwa, ukabona igikorwa cyawe kigaragara, urusengero rukazamuka urureba, ntihabura kasumba. Kasumba ni ijambo ry'Igiswahili risobanura kwiyemera. Iyo uvuze uturiya muntu afite kasumba, ni ukuvuga afite kwiyumva, afite kwirengeza, afite kwiyemera. Ntihabura kasumba, ntihabura kwiyemera. Impamvu rero Pawulo avuga ati si imbere y'Imana, ni uko Imana izira kasumba, Imana izira kwiyemera, Imana izira ikintu cyose cyatuma wumva ko nawe hari icyo wakoze, ko hari icyo wacivinze,
ko hari icyo wakontribuye mu byerekeranye n'agakiza kawe. Kwiyemera uko ariko kose kuko ubwami bw'Imana bushingiye ku kwicisha bugufi. Ubwami bw'Imana bushingiye ku kuba umugaragu w'abandi, kandi nta mugayo ubuzima bwa Yesu Kristo yabayeho muri iyi si yabubayeho ari umugaragu w'abandi. Kugeza ubwo igihe cyageze yoza ibirenge by'abigishwa be, aca bugufi aratangira arabyoza. Bamwe ndetse barabyanga bati rekarekarekareka, ababwira ati niba mutabyemeye ntaho ndi bubuze kuba ngihuriye namwe. Kozanya ibirenge, koza ibirenge bya kari akazi k'abagaragu b'inyuma basuzuguritse cyane, nibo bozaga ibirenge, ibirenge by'abashyitsi, ibirenge by'abashebuja. Ariko Yesu aca bugufi yoza ibirenge by'abigishwa be, abereka yuko kugira ngo ube mukuru mu bwami bw'Imana, kandi yarabivuze ati nuko wumva ko uri umugaragu wabo, nuko wumva ko uri umugaragu w'abandi, nibwo uzaba mukuru mu bwami bw'Imana. Impamvu ya kabiri Pawulo yatanze, impamvu ya mbere kwari uko iteka ryose gukora bizana kwiyumva no kwirata, kandi ko umuntu aba afite icyo yiratana kuko igikorwa cye kiba kigaragara. Ariko yongeraho ati ntabwo ari imbere y'Imana, ariko uko yakwirata kose si imbere y'Imana ahubwo ni imbere y'abantu. Indi mpamvu ya kabiri yatanze ivuga ko tutazakizwa n'imirimo iri ku murongo wa kane, igice cya kane umurongo wa kane, aho yavuze ati nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Mu myaka mike yishize nabonye, ndabyibuka, ku mafaranga y'umushahara nagombaga guhembwa haburaho amadolari 300. Nkora imibare ndakomeza ndayikora nsanga haburaho ya 300. Narahagurutse ndayakurikirana ndayaburana kugeza ubwo abakoresha basanze hari amakosa yakozwe barayansubiza. Nari mfite impamvu yumvikana kuyakurikirana kuko nari narayakoreye. Igihe umuntu akoze afite ububasha, afite uburenganzira bwo gukurikirana ibyo yakoreye, ntawe ugomba kubimwambura. Afite ububasha bwo kwiyumva akavuga ati narabikoreye, ndetse nduta bariya birirwa bicaye babuze akazi kuko jyewe mfite akazi narakoze ngomba guhembwa. Pawulo ati ukora ibihembo bye biba ari ubwishyu si ubuntu. Mu yandi magambo, iyo umukozi yakoze umukoresha aba muri mu mwenda. Niba rero uvuga ko Imana izaguha agakiza bitewe n'uko watanze ibirundo, watanze imigabane ya 10% n'amaturo, Imana ikazaguha agakiza bitewe n'uko watanze amafaranga menshi y'icyacumi. Bavandimwe, turashyira Imana mu mwenda. Turashyira Imana mu mwenda, tukumva yuko Imana idufitiye umwenda. Kwigomba ikugomba gakiza, kwitugomba gakiza, kubera ko twakoze ibi n'ibi, kubera ko twatanze amafaranga menshi, kubera ko twakoze ibi n'ibi, twafashije uyu n'uyu, kubera ko twubatse urusengero, kubera ko twakoze ibi n'ibi ni byinshi. Ukumva kugomba gakiza kandi ku Imana ikakugomba, ukumva ko Imana igufitiye uwo mwenda, ndetse ko ikugomba ijuru. Niko bimeze. Niyo mpamvu Pawulo avuga ati nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guherwa ubuntu, ahubwo abwita ubwishyu. None se bavandimwe koko pe tubona dukora ibigomba gutuma Imana yumva ko iturimo umwenda wo kutugororera ijuru. Ntibikabeho. Imana nta mwenda dufitiye. Ahubwo ibyiduha byose yabiduhereye ubuntu. Agakiza kacu yakaduhereye ubuntu. Ibyo dufite byose yabiduhereye ubuntu. Gukizwa yabiduhereye ubuntu. Ijuru yarari tugeneye ni iryacu, ariko ntacyo kwiyumva no kwiyemera no kumva ko twarikoreye ngo tube twavuga duti narakoze Imana igomba kumpemba ijuru. Reka da. Byose ni ubuntu. N'ubuntu. Ubuntu tubonera muri Yesu Kristo. Igihe yapfaga twari muri we. Igihe yazukaga twari muri we. Umuntu wa kera asigara mu gituro, asigara ku musaraba. Tuzukana ubugingo bushya, ubugingo duhabwa nawe. Ahasigaye imirimo yose izaturuka muri twe ntabwo ari imirimo yacu ubwacu ngo tube twayiratana, ngo tube twavuga ngo nakoze ngomba ijuru, nakoze ngomba gakiza. Habe na gato. Ndagira ngo noneho turebe iyo mirimo ibyayo, ariko dusoza nsome mu Baefeso igice cya kabiri umurongo wa 8 n'uwa 9. Pahulo yavuze kuri iyi mirimo uko igomba gufatwa n'uko tugomba kuyibona iyo mirimo. Abantu benshi bizera yuko gukora ikiniki ari byo bizabakiza, kubera ko abayobozi b'amadini bamaze kubyinjiza mu bantu benshi yuko ibyo bakora, amafaranga batanga, ingororano bazabona zishingiye ku mafaranga batanga, ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo. Imana ishimwe ko twakijijwe ku buntu. Imana ishimwe ko ijuru ari ubuntu, nta nubwo twari turikwiriye. Ariko Imana ishimwe ko yaduhaye Yesu Kristo kugira ngo adupfire, kugira ngo adushyire muri we, dupfe muri we, tuzuke muri we. Umuntu wa kera tumusiga ku musaraba, tubeho mu bugingo bushya bwa bundi bufite ijuru, ariko atari uko twarikoreye, atari uko twabaye ibitangaza, ahubwo ari ubuntu. Abaefeso igice cya kabiri umurongo wa 8 n'uwa 9, ntabwo turi buze kubivugaho byinshi, turabivugaho gake gusa kuko igihe cyo gusoza kirageze. Ariko kuwa mbere utaha, Sunday itaha, tuzarigarukaho turisesengure hamwe n'andi agendanye n'ubuntu n'imirimo, kuko icyo nicyo cyigisho tuzakomeza ubutaha. Abaefeso igice cya kabiri umurongo wa 8 n'uwa 9. Pahulo ati, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira, hatagira umuntu wiyumva, hatagira umuntu wishyira hejuru, hatagira umuntu wumva ko yatanze amafaranga menshi ku bw'ibyo agakiza ke kaba gateguye, kubera ayo mafaranga atanga buri gihe, kubera ibi bikorwa ibi n'ibi akora buri gihe. Imana ni Imana yo kwicisha bugufi. Ubwami bwayo ni ubwami bwo kwicisha bugufi. Yesu Kristo yabigaragaje neza cyane nuko abantu tutabona. Yabyumvikanishije neza cyane nuko abantu tutumva. Yabaye umugaragu kuva yagera mu isi kurinda asubira mu ijuru, umwana w'Imana, Imana umuremyi wacu, umuremyi w'ibintu byose, yabaye umugaragu kugira ngo aduhe icyitegererezo cy'uburyo agakiza kaboneka. Agakiza ntabwo kaboneka biturutse mu byo ukora. Agakiza uragafite kubera ko amaze kwemera Yesu Kristo, ukomatana nawe ukamugira uwawe. aho niho gakiza kari ibindi byose ukora Pawulo bivuga hano ku murongo wa 9 n'uwa 10 ati ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira noneho ku murongo wa 10 muhumve neza kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo bavandimwe imirimo myiza dukora twaba dukora ntabwo ari yacu wa wundi wadukijije wa wundi watwi wadushyize muri we tugapfana nawe tukazukana nawe wa wundi watuzaniye agakiza yateguye n'imirimo myiza kera cyane isitararemwa kugira ngo wamwemeye wese ayigenderemo urumva ko niwe wayiteguye ntabwo ari yawe uwabonye agakiza niwigenderamo urumva ko agakiza niko kabanza kuboneka kamara kuboneka wamaze kumatana na Kristo mbabarire imirimo myiza igakurikira iyo mirimo myiza ntabwo ari yugukiza ahubwo ukizwa n'ubuntu bavandimwe reka tube duhagarariye ahangaha iki kigisho ni ikigisho cy'ingenzi kandi buri wese muri twebwe agomba kumva no gusobanukirwa tukazagikomeza kuwa mbere w'icyumweru gitaha cyangwa se Sunday dimanche y'icyumweru gitaha Imana ikomeze kubagirira ubuntu ikomeze kubigisha umuntu wese uzaza kubabwira ngo muzakizwa n'ibirundo by'amafaranga mutanga muzakizwa na kimwe mu icumi muzakizwa no gukora iki n'iki n'iki muzakizwa no kubakwa urusengero cyangwa se gufasha mu buryo ubunubu azaba babeshya twakijijwe n'ubuntu twakize ku buntu imirimo dukora yose tuyigenderamo kubera ko yamaze gutegurwa kera iteguriwe abamaze kwemera Kristo abamaze kwakira agakiza abamaze kumwakira mu bugingo bwabo niyo mpamvu tutazakizwa niyo mirimo ahubwo iyo mirimo ari amatunda uwamaze kwakira agakiza yera kubera ko ayo matunda yarateguwe kera uyigenderamo kubera ko yarateguwe Imana iduhe gusobanukirwa Imana itwoherereza umwuka wera kuko umwuka wera ni udusobanurira ibi byose akabigira clear muri minds zacu umwuka wera dusobanurire kugira ngo tumenye ko agakiza kacu kari muri Kristo Yesu kandi ko agakiza kacu twakaboneye ubuntu kubera ko ntacyo twari gukora icyo ari cyo cyose cyashoboraga kuduhesha agakiza cyashoboraga kuduhesha ubugingo twaguriwe gutwarwa n'ibyaha twamaze gucirwaho iteka ryo gupfa ariko wamaze kugera muri Kristo Yesu ntateka bagicirwaho imirimo myiza yigaraguramo akayinezererwamo kubera ko siye ni imirimo yamaze gutegurwa kera kugira ngo wakirie Kristo ayigenderemo umwami Imana atugirire neza adufashe adusobanurire ijambo ryayo nibyo basabira bavandimwe nanjye kandi nisabira kugira ngo twese twumve ko twakijijwe ku buntu mu izina ryiza ry'umukiza wacu Yesu Kristo amen
isezerano ry'amahoro riraturinze nacyo tuzaba Mugambi wayo uri muri twe sezerano ry'amahoro riraturinze nacyo tuzaba Avera bamaraika
Yuhimba zima na isezera
Na uhonya na we mana
Mana isezerano